Igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya 51 umwungeri udahemuka. Iki gice gishingiye ku rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa harimo bikeya bivugwa ku byo intumwa Petero yakoze mu bihe bye biheruka. Mu myaka y'ivugabutumwa yakurikiye isukwa rya Mwuka Muziranenge ku munsi wa Pentecote, Petero yari mu bantu bakoze byimazeyo kugira ngo bagere ku Bayahudi bari baje i Yerusalemu gusenga mu gihe cy'iminsi mikuru y'umwaka. Uko umubare w'abizera wiyongeraga i Yerusalemu ndetse n'ahandi hasurwaga n'intumwa z'umusaraba, ubushobozi bwihariye Petero yari afite bwagaragariye itorero rya mbere rya Gikristo ko ari ubw'agaciro katarondoreka. Uruhare rw'ubuhamya bwe bwerekeye Yesu w'i Nazareti bwamamaye hirya no hino. Petero yari yarahawe inshingano ebyiri. Yahamije ibijyanye na Mesiya imbere y'abantu batizera, akorana umwete kandi abikuye ku mutima kugira ngo bahinduke, kandi ari nako akorera abizera umurimo wihariye akabakomereza mu kwizera Kristo. Petero yahamagariwe gukora nk'umwungeri muto nyuma y'uko yiyanze akiyegurira imbaraga mvajuru. Kristo yari yarabwiye Petero mbere y'uko amwihakana ati, "Nawe numara guhinduka, ukomeze bagenzi bawe." Luka igice cya 22 umurongo wa 32. Aya magambo yari afite icyo avuga ku murimo mugari kandi utanga umusaruro iyi ntumwa yagombaga kuzakorera abajyaga kuzizera. Petero yari yarateguriwe uyu murimo binyuze mu mibereho ye bwite y'icyaha, umubabaro no kwihana. Amaze kumenya intege nke ze, nibwo yasobanukiwe uko umwizera akeneye kwishingikiriza kuri Kristo. Igihe yari hagati mu muraba w'ibigeragezo, nibwo yaje gusobanukirwa ko umuntu ashobora kugenda neza gusa iyo aretse kwiyiringira ubwe akisunga Umukiza. Ubwo abigishwa bahuraga na Kristo bwa nyuma ku nyanja, ubwo Petero yageragezwaga abazwa ikibazo kimwe inshuro eshatu ngo urankunda, yasubijwe mu mwanya we mu bigishwa 12. Yahawe umurimo we, yagombaga kuragira umukumbi w'Uwiteka. Ubu noneho ubwo yari amaze guhinduka no kwemerwa, ntabwo yagombaga gushaka uko yakiza abari hanze y'umukumbi gusa, ahubwo yanagombaga kuba umwungeri w'intama. Kristo yamenyesheje Petero ikintu kimwe cya ngombwa kugira ngo amukorere: urankunda. Iki nicyo cy'ingenzi akwiye kugira. Nubwo Petero yari kugira ibindi byose ariko ntagira urukundo rwa Kristo, ntiyashoboraga kuba umwungeri wizerwa wo kuragira umukumbi w'Imana. Ubumenyi, kugira neza, imvugo inoze n'umwete byose ni ingenzi mu murimo mwiza, nyamara nta rukundo rwa Kristo ruri mu mutima, umurimo w'umubwiriza w'umukristo uba ari imfabusa. Urukundo rwa Kristo ntabwo ari iby'umuntu yiyumvamo bihindagurika, ahubwo ni ihame rizima rigomba kugaragazwa nk'imbaraga iba mu mutima. Igihe imico n'imyifatire y'umwungeri ari urugero rufatika rw'ukuri yamamaza, Uwiteka azashyira ikimenyetso ku murimo akora ahamye ko awemera. Umwungeri n'umukumbi bazaba umwe, bahujwe n'ibyiringiro bahuriyeho muri Kristo. Uburyo Umukiza yakoranye na Petero byahaye icyigisho Petero n'abavandimwe be. Nubwo Petero yari yarihakanye umwami we, urukundo Kristo yamukundaga ntirwigeze rucogora. Mu gihe Petero yagombaga gukora umurimo wo kugeza ku bandi ijambo ry'Imana, yagombaga guhangana n'umwanzi yihanganye, afite impuhwe, imbabazi n'urukundo rubabarira. Mu kwibuka intege nke ze no gutsindwa kwe, yagombaga kwita ku ntama n'abana bazo nk'uko Kristo yari yaramugenjereje. Abantu biyeguriye gukora icyaha babogamira gufata nabi abageragezwa n'abayoba. Ntibashobora gusoma ibiri mu mutima kandi ntibazi intambara n'umubabaro byawo. Bakeneye kwiga ibyo gucyaha kuje urukundo, iby'igihano gikomeretsa kikomora n'umuburo utanga ibyiringiro. Mu gihe cyose cy'umurimo we, Petero yaragiye neza umukumbi yashinzwe, maze muri ubwo buryo agaragaza ko ashoboye gusohoza inshingano yahawe n'Umukiza. Buri gihe yererezaga Yesu w'i Nazareti nk'ibyiringiro bya Isirayeli, akaba n'Umukiza w'inyokomuntu. Ubuzima bwe yabweguriye kugengwa na Shebuja. Mu buryo bwose bushoboka yashakaga uko amenyereza abizera gukora umurimo bagombaga gushishikarira. Urugero rwe rwiza no gukora adacogora byatumye abasore benshi basezerana kwitangira gukora umurimo w'ivugabutumwa. Uko igihe cyashiraga, niko uruhare rwa Petero nk'umwigisha n'umuyobozi rwiyongeraga, kandi nubwo atigeze arambika umutwaro yari afite wo gukorera Abayahudi by'umwihariko, yatanze ubuhamya bwe mu bihugu byinshi kandi akomereza ukwizera kw'imbaga y'abantu mu butumwa bwiza. Mu myaka iheruka y'umurimo we, Petero yabwiwe n'Imana kwandikira abizera batataniye i Ponto, i Galatia, i Kapadokiya mu Aziya n'i Bitumiya. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa mbere. Inzandiko ze zari uburyo bwo kongera kubyutsa ubutwari no gukomeza kwizera kwabo bihanganiraga ibigeragezo n'ingorane, ndetse no kugarura ku mirimo myiza abari mu kaga ko kuva ku Mana bitewe n'ibigeragezo binyuranye. Izi nzandiko zigaragaza ko zanditswe n'umuntu wahuye n'imibabaro ya Kristo no guhumurizwa nawe, umuntu ubuzima bwe bwose bwari bwarahinduwe n'ubuntu kandi wari ufite ibyiringiro nyakuri ndetse bihamye by'ubugingo buhoraho. Ku itangiriro ry'urwandiko rwe rubanza, umugaragu w'Imana wari usheshe akanguhe yasingije umwami we kandi aramushima. Yaravuze ati, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo niyo nase ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri nkuko imbabazi zayo nyinshi ziri kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo tuzabona umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka niwo namwe mwabikiwe mu ijuru mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera murindirwa gakiza kiteguwe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa gatatu kugeza kuwa gatanu abakristo ba mbere bishimiraga muri ibi byiringiro by'umurage nyakuri mu isi izagirwa nshya ndetse n'igihe babaga bari mu bihe by'ibigeragezo bikomeye no mu makuba Petero yanditse agira ati nicyo gituma mwishima nubwo hari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari uko ukuri amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa uwo mumukunda mutaramubona kandi nubwo none mutamureba nicyo gituma mwishima ibyishimo byiza bitavugwa kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu niko ngororano yo kwizera kwanyu urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa gatandatu kugeza kuwa cyenda amagambo y'intumwa Petero yandikiwe kugira ngo ahugure abizera bo mu bihe byose kandi afite ubusobanuro budasanzwe kuba ariho mu giherezo rya byose riri bugufi uguhugura n'imiburo bye amagambo yo kwizera n'ubutwari bikenewe n'umuntu wese wifuza gushikama ku kwizera kwe ngo gukomere kugeza ku mperuka Abaheburayo igice cya gatatu murongo wa 14 Intumwa Petero yashatse kwigisha abizera uburyo ari ingenzi kwirinda kwerekeza ibitekerezo byabo ku nyigisho zibuzanijwe cyangwa ngo bakoreshe imbaraga zabo bavuga ku ngingo zidafite agaciro abadashaka kugwa mu mutego w'uburiganya bwa Satani bagomba kwirinda mu buryo bwose inzira ibyinjira mu bugingo binyuramo bagomba kwirinda gusoma kureba cyangwa kumva ibyabatera kugira intekerezo zanduye ibitekerezo ntibikwiriye kurekwa ngo bitinde ku ngingo yose ibonetse umwanzi w'abantu ashobora kubishyira imbere umutima ugomba kurindwa neza n'ibitabi byo ibibi bivuye hanze bizabyutsa ibiri imbere ku buryo umuntu azarindagirira mu mwijima Petero yaranditse ati nuko mukenyere mu mitima yanyu mwirinde ibisindisha mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa Nimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukirinjije ahubwo nkuko uwabahamagaye ari uwera aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose kuko byanditswe ngo muzababera kuko ndi uwera mumara iminsi y'ubusuhuke bwanyu mutinya kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na basokuruza banyu atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara ariyo ya Kristo wamenywe n'Imana kera isi itararemwa ariko akerekanwa ku mpera y'ibihe ku bwanyu abo yahaye kwizera Imana yamuzuye ikamuha icyubahiro kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu bibe ku Mana urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 13 kugeza kwa 21 iyi feza n'izahabu biza kuba bihagije kugira ngo bigure agakiza k'umuntu mbega ukuntu kari gusohozwa mu buryo bworoshye n'uwavuze ati ifeza n'izanjye n'izahabu nazo n'izanjye Hagayi igice cya kabiri umurongo wa 8 nyamara amaraso y'igiciro cyinshi y'umwana w'Imana niyo gusa yari gutuma umunyabyaha acungurwa inama y'agakiza yagaragariye mu gitambo intumwa Paulo yaranditse ati kuko muzi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo uko yari umutunzi maze agahinduka umukene ku bwanyu kugira ngo ubukene bwe bubatungishe urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 8 umurongo wa 9 Kristo ubwe yaratwitangiye kugira ngo aducungure mu bicumuro byose kandi nk'umugisha w'agakiza uhebuje indi yose impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu Abaroma igice cya 6 umurongo wa 23 Petero yakomeje agira ati nuko rero ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya mukundane cyane mu mitima urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 22 ijambo ry'Imana riryo kuri n'umuyoboro uwiteka yerekaniramo mwuka we n'imbaraga ye kumvira ijambo ry'Imana kwera imbuto y'icy'umuntu akeneye ari cyo gukundana bya kivandimwe nta buryarya uru rukundo ruturuka mu ijuru kandi ruyobora ku mpamvu nyazo zihanitse no ku bikorwa bitarimo kwikubira iyo ukuri guhindutse ihame rituye mu bugingo umuntu ababyawe ubwa kabiri atabyawe n'imbuto ibora ahubwo abyawe n'imbuto itabora abiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 23 uku kuvuka gushya ni ingaruka yo kwakira Kristo jambo w'Imana iyo ukuri kw'Imana kwinjiye mu mutima bitewe na mwuka muziranenge ibitekerezo bishya birakanguka imbaraga zisanzwe zisinziriye zikabyukirizwa gufatanya n'Imana. Uko niko byagendekeye Petero n'abigishwa bagenzi be. Kristo ni we wahishuriye ukuri abatuye isi. Ni we wabibye imbuto itabora ari ryo jambo ry'Imana mu mitima y'abantu. Nyamara nyinshi mu nyigisho z'ingenzi z'umwigisha mukuru zabwiwe abantu batazumvise. Nyuma yo gusubira mu ijuru kwa Yesu, Mwuka Muziranenge yagiye yibutsa abigishwa inyigisho ze ku buryo bavuye mu bitotsi. Ubusobanuro bw'uko kuri bwaje mu bitekerezo byabo nk'ihishurirwa rishya, kandi ukuri kuboneye kutavanze kwihaye icyicaro, bityo imibereho y'ubuzima bwe butangaje yahindutse iyabo. Jambo yatanze ubuhamya abibanyujijemo, maze abo yitoranyirije bahera ko bamamaza ukuri gukomeye bati, Jambo yabaye umuntu abana natwe, yuzuye ubuntu n'ukuri. Kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese n'ubuntu bukurikira ubundi. Yohana igice cya mbere umurongo wa 14 kugeza kwa 16. Intumwa Petero yahuguriye abizera kwiga ibyanditswe, bityo binyuze mu kubisobanukirwa neza bazashobore gukora umurimo nyawo w'iteka ryose. Petero yabonye ko mu mibereho y'umuntu wese uzatsinda hazabamo ibimutera guhangayika ndetse n'ibigeragezo. Ariko kandi yarazi ko gusobanukirwa ibyanditswe bizashoboza ugeragezwa kwibuka amasezerano azahumuriza umutima kandi agakomeza kwizera ushobora byose. Yaravuze ati, kuko bafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi. Ibyatsi biruma, uburabyo bwabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka, kandi iri ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Nuko mwiyambura igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Niba mwarasogongiye mukamenya yuko umwami wacu agira neza. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 24 n'uwa 25 ndetse n'igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Abenshi mu bizera Petero yandikiye bari batuye mu bapagani, kandi benshi bishingikirizaga ku kuba indahemuka ku muhamagaro wabo ukomeye wo kwizera kwabo. Petero yabamenyesheje amahirwe bafite nk'abayoboke ba Kristo Yesu. Yaranditse ati, ariko mwebweho mu rubwoko bwatoranyijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe rye yabahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimuri akababarirwa, ariko none mwarababariwe. Bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya kabiri umurongo wa 9 kugeza kwa 12. Intumwa Petero yavuze yeruye uko abizera bakwiriye kwifata imbere y'ubutegetsi bw'isi. Aravuga ati, mugandukire ubutware bwose bw'abantu ku bw'umwami wacu, naho yaba umwami kuko ari usumba bose, cyangwa abatware kuko ari bo batumwe nawe guhana inkozi z'ibibi no gushima abakora neza. Kuko iby'Imana ishaka ari uko mujibisha abantu b'abapfapfa batagira icyo bamenya gukora neza kwanyu, mumeze nk'abo umudendezo koko, ariko uwo mudendezo mutawutwikiriza ibibi, ahubwo mugenze nk'imbata z'Imana. Mwubaha abantu bose, mukunde bene data, mwubaha Imana, mwubaha umwami. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya kabiri umurongo wa 13 kugeza kwa 17. Abari abagaragu bagiriwe inama yo gukomeza kugandukira bashebuja babubashye rwose, atari abeza n'abagiri neza gusa, ahubwo n'ibigoryi. Petero yarasobanuye ati, kuko igishimwa ari uko umuntu yakwihanganira imibabaro bamuhoye ubusa azize umutima utunganiye Imana. Ariko se niba mwihanganira gukubitwa ibipfunsi babahora icyaha, muzashimwa iki? Icyakora niba mukora neza akaba ari byo mubabarizwa mukabyihanganira, ibyo ni byo Imana ishima, kandi ibyo ni byo mwahamagariwe, kuko na Kristo yabababarijwe akabasigira icyitegererezo kugira ngo mugere ikirenge muke. Nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Yaratutswe ntiyabasubiza, yarababajwe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga yihida curwa kibera. Ubwo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha, duhere ko tubeho ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije. Kuko mwari nk'intama zizimiye, ariko none mukaba mwaragarukiye umwungeri w'ubugingo bwanyu, niwe murinzi wabwo. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya kabiri umurongo wa 19 kugeza kwa 25. Petero yahuguriye abagore bizera kwirinda mu biganiro bagira no kudakabya mu myambarire no mu myifatire. Yatanze inama ati, umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, uwo kuboha umusatsi cyangwa uwo kwambara izahabu cyangwa uwo gukanisha imyenda, ahubwo ubu w'imbere uhishwe mu mitima, umurimo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro ni wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya gatatu umurongo wa gatatu n'uwa kane. Iki cyigisho kireba abizera bo mu bihe byose, nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Matayo igice cya karindwi umurongo wa makumyabiri. Umurimbo w'imbere urangwa n'umwuka wo kwiyoroshya no gutuza ni uw'igiciro gihebuje. Mu mibereho y'umukristo nyakuri, umurimbo w'inyuma iteka ubujyaniranye n'amahoro no gutungana by'imbere mu mutima. Kristo yaravuze ati, umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorere umusaraba we ankurikire. Matayo igice cya 16 umurongo wa 24. Kwiyanga no kwitanga bizaranga imibereho ya Gikristo. Igihamya cy'uko ibyo umuntu ashyira imbere byahindutse kizagaragarira mu myambarire y'abantu bose bagendera mu nzira yaharuriwe abacunguwe n'Uwiteka. Birakwiriye gukunda ibyiza no kubyifuza, ariko Imana yifuza ko dukunda kandi tugashaka ubwiza burutaho, ari bwo butangirika. Nta murimbo w'inyuma ushobora kugereranywa mu gaciro cyangwa ubwiza n'umutima w'ubugwaneza n'amahoro. Imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye iyo abera bo ku isi bose bazambara. Ibyahishuwe igice cya 19 umurongo wa 14. Uyu mwambaro uzatuma bagaragara neza kandi bagira igikundiro, kandi hanyuma uzababera ikimenyetso kibahesha kwinjira mu ngoro y'umwami. Isezerano rye ni iri ngo, bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Ibyahishuwe igice cya gatatu umurongo wa kane. Yitegereje imbere mu iyerekwa rya gihanuzi maze akareba ibihe biruje itorero rya Gikristo ryagombaga kunyuramo, intumwa Petero yasabye abizera gushikama mu gihe cy'ibigeragezo n'imibabaro. Yabandikiye agira ati, bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu ngo mumere nk'abagushije ishyano. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya kane umurongo wa 12. Ibigeragezo ni umugabane umwe mu nyigisho zitangwa mu ishuri rya Kristo kugira ngo bitunganye abana b'Imana, bibakureho inkamba z'iby'isi. Kubera ko Imana ari iyoboye abana bayo, bituma bahura n'ibibagerageza. Ibigeragezo n'inzitizi ni uburyo Imana yatoranyije kugira ngo itunganye imyifatire y'abana bayo kandi babashe kunesha. Usoma imitima y'abantu ni uzi neza intege nke zabo kurusha uko bashobora kuzimenya. Abona ko bamwe bafite ibyangombwa bishobora gutuma umurimo utera imbere igihe biramutse bikoreshejwe mu nzira nyayo. Mu bwenge bwe ashyira aba bantu mu myanya itandukanye no mu bihe bitandukanye kugira ngo bavumbure inenge batashoboraga kumenya ubwabo. Abaha amahirwe yo gutsinda izo nenge kugira ngo ubwabo bashobore kumukorera. Kenshi yemera ko umuriro w'imibabaro ikomeye ugurumana kugira ngo babashe gutunganywa. Imana ntiyuhema kwita ku murage wayo. Imana ntiyemera ko abana bayo banyura mu mibabaro keretse iyo ibonye ko ari ngombwa kubw'ibyiza by'igihe barimo cyangwa by'iteka ryose. Izatunganya itorero ryayo ndetse nk'uko Kristo yatunganyije urusengero igihe yakoreraga umurimo we ku isi. Ibyo yemera byose ko biba ku bantu bayo mu bibazo n'ibigeragezo biberaho kugira ngo bagire ubutungane bwimbitse n'imbaraga zihagije zo kwamamaza intsinzi y'umusaraba. Hari igihe kimwe mu byo Petero yanyuzemo ubwo atifuzaga kubona umusaraba mu murimo wa Kristo. Ubwo Umukiza yamenyeshaga abigishwa imibabaro n'urupfu byari bimutegereje, Petero yariyamiriye ati, biragatsindwa mwami, ibyo ntibizakubaho na hato. Matayo igice cya 16 umurongo wa 22. Kwibabarira kwa Petero gukomotse mu gufatanya na Kristo mu kababaro kwamuteye guhubuka yamagana ibyajyaga kuba kuri Yesu. Kuri Petero ryari isomo risharira kandi yarisobanukiwe buhoro buhoro, amenya ko inzira ya Kristo ku isi yanyuraga mu kubabazwa cyane no gucishwa bugufi. Nyamara mu bushyuhe bw'itanura ry'umuriro niho Petero yagombaga kwigira isomo ry'inzira ya Kristo. Ubwo imbaraga ze zari zimaze kudohorwa n'ubusaza n'imirimo, yabashije kuvuga ati, bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu ngo mumere nk'abagushije ishyano, ahubwo munezezwe n'uko mufatanyije imibabaro ya Kristo kugira ngo muzanezerwe mwishima bihebuje ubwo ubwiza bwe buzahishurwa. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya kane umurongo wa 12 n'uwa 13. Abwira abakuru b'amatorero ibyerekeranye n'inshingano zabo nk'abungeri b'umukumbi wa Kristo, intumwa Petero yaranditse ati, muragire umukumbi w'Imana wo muri mwe, mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinde mubikunze nk'uko Imana ishaka, atari kubwo kwifuza indamu mbi, ahubwo kubw'umutima ukunze, kandi mudasa n'abatwaza igitugu abo mwagabanijwe, ahubwo mub'ibyitegererezo by'umukumbi, kandi umutahiza naboneka, muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya gatanu umurongo wa kabiri kugeza ku wa kane. Abahamagariwe kuba bungeri bakwiye kurinda cyane umukumbi w'umwami. Ibi ntabwo bigomba kuba umurimo wo kuwuhozaho ijisho bawutwaza igitugu, ahubwo ni ugutera ubutwari, gukomeza no kuzahura. Ivugabutumwa rirenze kubwiriza bisobanura umurimo umuntu ku giti cye akora ashishikaye. itorero ku isi rigizwe n'abagabo n'abagore b'abanyantege nke bakeneye ubihanganira ubafata neza kugira ngo batozwe kandi banagurirwe gukora bemerwa muri ubu buzima no mu buzima buzaza buzambikwa icyubahiro no kudapfa. Hakenewe abapastoro cyangwa abashumba b'abizerwa bazabwizanya abantu b'Imana ukuri, batazababwizanya umushiha ahubwo bakabagaburira umutsima w'ubugingo. Abo ni abantu mu mibereho yabo ya buri munsi bahora biyumvamo imbaraga ihindura ya Mwuka Muziranenge kandi bafitiye abo bashinzwe urukundo rutikanyiza. Hari umurimo ugomba gukoranwa ubushishozi umwungeri akwiye gukora igihe ahamagariwe kurwanya kwitandukanya, gusharira irari n'ishyari mu itorero, kandi kugira ngo ashyire ibintu kuri gahunda azaba akwiriye gukora afite umwuka wa Kristo. Imiburo nyakuri igomba gutangwa, ibyaha bigacyahwa, ibibi bigakosorwa, atari ku ruhimbi gusa ahubwo kubw'umurimo we wihariye. Umutima winangiye ushobora guhinyura ubu butumwa kandi umugaragu w'Imana agafatwa uko atari ndetse akanengwa. Reka yibuke ko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buboneye kandi bukabubwa amahoro n'ubw'ineza bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya, kandi ko imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro. Yakobo igice cya gatatu umurongo wa 17 n'uwa 18. Umurimo w'umubwiriza butumwa bwiza ni ukujijura bose ngo bamenye uburyo iby'ubwiru bikwiriye kugenda aribwo bwahishwe n'Imana. Abefeso igice cya gatatu umurongo wa 9. Umuntu winjiye muri uyu murimo agahitamo kwitanga igice gito akishimira kubwiriza maze umurimo wo kuvuga ubutumwa mu buryo bwihariye akawurekera undi muntu, ntabwo imirimo izemerwa n'Imana. Abantu Kristo yapfiriye baragenda barimbuka kubera kubura k'umurimo uboneye umurimo agomba gukora ku giti cye, kandi uwo mugabura winjiye mu murimo w'Imana akaba adashaka gukora umurimo wihariye umukumba usaba ntabazi icyo yahamagariwe. Umwuka w'umwungeri nyakuri ni uwo kwiyibagirwa. Ntiyirebaho ubwe kugira ngo ashobore gukora umurimo w'Imana. Iyo abwiriza ijambo ry'Imana kandi agasura abantu mu miryango, amenya ibyo bakeneye, agahinda kabo, ibigeragezo banyuramo, kandi afatanyije na Yesu Kristo, afatanya nabo mu mibabaro yabo, akabahumuriza mu majune yabo, akabamara inzara y'umutima kandi agatuma imitima yabo igarukira Imana. Muri uyu murimo umubwiriza afashwa n'abamarayika bo mu ijuru, kandi ubwe arahugurwa ndetse akamenyeshwa ukuri kumuhesha ubwenge bumuyobora kugakiza. Ku bijyanye n'amabwiriza yahaye abari mu myanya y'ingenzi mu itorero, Petero yatanze amahame amwe rusange yagombaga gukurikizwa n'abagize itorero bose. Abakiri bato bo mu mukumbi bagiriwe inama yo gukurikiza urugero rw'ababakuriye bafite kwicisha bugufi nka Kristo. Namwe basore, mugandukira abakuru. Mwese mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane, kuko Imana irwanya abibone naho abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Muyikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Mwirinde ibisindisha, mube maso kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka kuwaconcomera. Mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya gatanu umurongo wa gatanu kugeza ku wa 9. Uko niko Petero yandikiraga abizera mu gihe cy'ibigeragezo bikomeye ku itorero. Abenshi bari baramaze gusogongera ku mibabaro ya Kristo, kandi bidatinze itorero ryari rigiye kujya mu karengane gakomeye. Mu gihe cy'imyaka mike, benshi mu bari barabaye abigisha n'abayobozi mu itorero bari bagiye kubura ubuzima bwabo bazize ubutumwa bwiza. Bidatinze ibirura byari bigiye kwinjira ntibibabarira umukumbi. Nyamara nta na kimwe muri ibi cyari guca intege bari bafite ibyiringiro muri Kristo. Petero akoresheje amagambo yo kubakomeza no kubatera umunezero, yakuye ibitekerezo by'abizera ku bigeragezo byari bibugarije n'imibabaro yari bari imbere, maze abyerekeza ku murage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka. Yabasabiye agira ati, Imana igira ubuntu bwose yabahamagariwe ubwiza bwayo buhoraho buri muri Kristo, izabatunganya rwose ubwayo, ibakomeze, ibongerere imbaraga, nimumara kubabazwa akanya gato. Icyubahiro n'ubutware bibi byayiteka ryose. Amen. Rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 4 n'igice cya gatanu umurongo wa 10 kugeza ku wa 11.